16 bishan March doorashada dacdeemiga galada Kismaayo ayaa lagu doortay gudoomiyaha ururka kubada cagta dowlad goboleedka Jubaland kadib laba musharax oo ku kala tartamay oo kala ahaa Ahmed Abdullahi Ahmed iyo Abdirahmaan Abdullahi Sufi ayaa xilkaasi waxa ku soo baxay kuna guuleystay Ahmed Abdullahi Ahmed oo noqday gudoomiyaha ururka kubada cagta Jubaland 11 maalin kadib gudoomiyaha cusub ee ururka kubada cagta dowlad goboleedka Jubaland ayaa soo magacaabay xubnaha kala duwan ee ururkaasi uu ka koobnaan doono xubnaha uu soo magacaabay gudoomiyaha ayaa waxa ka mid noqonayo gudoomiyaha sportska degmada Kismaayo oo loo magacaabay Aadan Iimaan Dhaqane Mukhtar Maxamuud Cabdi oo loo magacaabay madaxa maaliyadda ee ururka kubada cagta dowlad goboleedka Jubaland Ibrahim Xuseen Guure ayaa isna loo magacaabay madaxa tartamada ee ururka kubada cagta dowlad goboleedka Jubaland Cabdirasaaq Xuseen Cumar ayaa isna loo magacaabay madaxa farsamada ee ururka kubada cagta dowlad goboleedka Jubaland Siyaad Maxamed Aadan ayaa isna loo magacaabay madaxa dhishbiliinka ee ururka kubada cagta dowlad goboleedka Jubaland Cabdifataax Daahir Maxamed ayaa loo magacaabay xogayaha guud ee ururka kubada cagta dowlad goboleedka Jubaland dhammaan xubnahan kala duwan ee uu soo magacaabay gudoomiyaha ururka kubada cagta dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Abdullahi Ahmed ayaa waxa ay ka mid noqonayaan xubnaha kala duwan oo ka kooban yahay ururka kubada cagta dowlad goboleedka Jubaland.